Yeah, yeah, yeah. Damn nigga kinyeo. Kuku we go on. Set California.
Got that damn music promotions.
Yes, dude.
Na king gave you.
Yeah.
Yeah.
Huh? Tengeswoje mtu nuofu tapike friendship yo papa tira sinipanga pisi kasuni funa iyo ni namba pisi fact I was about to kupita mulisemwe hapa ninakoveka munyucha pta malume kwa trustida nilipe kanafa vio on life ya pasini papata ni bangono bani na friendship ya ntata suruzu wata interacti my friends selfish kubanza kupatukone rama fetch then uwa ye mtu pia mezi kakuli chintu chachi baba ni revenge na mwondi mwonare kotipasa kalito kuchita pino kwa mzako wakula kiko mtu zonde la poche hivi ni vapa ziko na veti pita mumalume stili iko
I don't care if you hate me na inendie mwini di
soche
my brother man yeah. Uo uo mtu ni wafuta malume utenga chemwe aliri na inendie mwini di. Yeah. So live your own life. I live my own life. Yeah, yeah. Mundo ni mvuta malume. Tenga chemwe alili. Naine ndiye mwenili. Yeah.
Nje mwene nilili sunga nchinje. Sininga futi kepwela tipinge. Sininkala kwanu olo untinge. Kwa life inalo wakuchida pali mzimbe. Why ufakila nzelu kulivenji tati. Anaonongeka hapa ama pema pita. Fuchi mi baba ni katia kwa pizza. Ni mamita mbila cha kupak sita. So singarile na ine ni singarile. Sintiwe yesu matari so sunga nifarile. Chimi baba olo ni kadipila lenti. Wat monika manga we muli na envy. Nepanja marengesa muntu kuka. Munizo ndelo ni shintine chape wa mkuka. Muzata shanya mula na kapupa. Ukuro ndororo kshupa.
I don't care if you hate me. Nine and DM when it is. So I'm my brother man. Yeah. Whoa, whoa. Don't know what the malume. Tenga chem we are leading. Nine and DM when it is. Yeah. Whoa. So live your own life. I live my own life. Yeah, yeah. Don't know what the malume. Tenga chem we are leading.
La Giza channel, I'm scanned twice, my bestie. Future, sing, brick boy. Left the driver, which is a family tree. Man fighter, yeah, yeah, Nava California.